murumva radio ijwi rya Amerika. Ni saa 11:00 mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritangira ibiganiro byaryo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangirira ku makuru y'ingenzi avuga ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho turabagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kirageza saa 12. Guhera kuri iyo saha, nk'uko bisanzwe ku cyumweru, murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose rero, Ijwi rya Amerika rirabagezaho amakuru y'ingenzi avugwa muri iki gitondo.
Muri Somalia, muri kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro, murambabarira. Muri Somalia, umwigeme w'imyaka 15 yarishwe, abandi bane bo mu wundi muryango barakomereka mu bitero byagabwe n'umurwi w'iterabwoba wa Al-Shabab mu gisagara cya Baidoa mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu. Ababibonye bamenyesha ko abo barwanyi barashe ibisasu 11, bimwe birwa ku kibuga cy'indege, ibindi birwa mu mihana y'abanyagihugu. Kibaye igitero kigira kabiri gikomeye gikozwe na Al-Shabab kuri icyo gisagara mu kiringo cy'ukwezi kumwe. Mu kwezi kw'indwi naho abana babiri barishwe, abandi 19 barakomereka mu kindi gitero nk'iki cyakozwe na Al-Shabab muri icyo gisagara cya Baidoa. Umugambwe ANC uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo waratsinzwe ku murwa mukuru Pretoria mu matora yo mu mitumba ejo ku munsi wa gatandatu. Bubaye ubwa mbere uwo mugambwe utsindwa kuvaho harangiriye intwaro karyanisha miryango ya apartheid. Umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Democratic Alliance Party watahukanye amajwi 43 n'igice kimwe ku ijana, mu gihe ANC waronse 41 n'ibice bibiri ku ijana mu matora y'i Pretoria. Ariko naho biri ku mugambwe ANC wa Nelson Mandela uracaza imbere mu majwi mu gihugu cyose, mu gihe ufise amajwi 58 ku ijana. Abakurikiranira hafi bya politike muri icyo gihugu bavuga ko abanyagihugu bafise ishavu baterwa n'ubushomeri burenze urugero, burimwo hamwe n'ibiturire birangwa mu butegetsi muri icyo gihugu. Uwahoze ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu muri Sudani yo mu manuko Riek Machar yashimye akamo katewe n'abakuru b'ibihugu byo muri ako karere basaba ko yosubizwa mu mabanga yiwe. Ibyo byashikirijwe n'umuvugizi wiwe James Gadet Dak ejo ku munsi wa gatandatu mu nama yabahujiye Addis Ababa ku murwa mukuru wa Ethiopia ku wa gatanu. Abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'iterambere muri ako karere IGAD basabye ko Machar yosubizwa mu kibanza ciwe. Basabye kandi ko horungikwa inteko zo mu karere zija kubungabunga amahoro no gukingira abasivile mu twigoro two gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro yatewe ku mukono na Perezida Salva Kiir hamwe na Machar. Dakamenyesha ko Machar yiteguye gusubira ku murwa mukuru Juba mu gihe izo nteko zobanza kurungikwa. Nawe Taban Den Gai aruka kugenwa na Salva Kiir ngo asubirire Machar muri icyo kibanza cicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, amesha ko atazoba intambamyi ko yiteguye gukinjura mu ntumbero yo kubahiriza iyo ngingo y'abakuru b'ibihugu byo muri ako karere. Amakuru y'inkino naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icyo gihugu cyabaye icya mbere mu gutahukana umudari w'inzahabu mu mahiganwa y'inkino za Olympique yatanguye ejo ku munsi wa gatandatu i Rio de Janeiro muri Brazil. Jenny Thrasher ni umwigeme w'imyaka 19 ahiganwa mu bagore barasa bakoresheje inkoho ndende, yabaye uwa mbere mu banonotsi bose yatanguye gutsindira umudari w'inzahabu. Nawe Huang Sun Vin yahaye igihugu cya Vietnam umudari wa mbere w'inzahabu mu gutsinda ihiganwa ry'abarasa bakoresheje inkoho ntonto. Bubirigi nawe Greg Van Avermaet nawe yabaye uwa mbere yatahukanye umudari wa mbere w'inzahabu mu bagabo bagendesha amakinga mu ibarabara. Korea mu manuko yararushije Amerika itwara umudari w'inzahabu mu barasa imyami. Indi midari yatahukanywe n'abagore hamwe n'abagabo mu nkino zo kunagana na jido. Mwamenya ko Amerika ari cyo gihugu cya mbere gifise abanonotsi benshi muri ayo mahiganwa cyonyine caserukiwe n'abashika 554. Mubirigi na higi polisi chububirigi kimesha kumugabo ya rafise umupanga kandi atera kamo avuga Allahu Akbar yishwe arashwe n'igi polisi. Ejo ku munsi wa gatandatu inyuma yaho akomerekeje abagore babiri b'abapolisi mu gisagara cha Charleroi. Mushikiranganji wa mbere w'ububirigi Charles Michel yameje ko ariko akurikiranira hafi ibyo byabaye kandi ko anegura ico gitero. Ico gitero cyo muri ico gisagara cha Charleroi kibaye nyuma yaho abandi bantu 32 biciwe mu kwezi kwa gatatu ku kibuga c'indege c'i Buruseli mu Bubirigi. Mu Faransa naho abategetsi bo mu buraruko bw'u Faransa bamenyesha ko abantu 13 bishwe n'umuriro wadutse mu nzu y'ubunywero barimwo mu gihe bari ko bahimbaza umunsi mukuru w'amavuko wa mugenzi wabo. Abandi bantu 6 barakomeretse, umwe akaba yarababaye cyane. Naho itorokanirizo ry'amakuru Reuters ryatangaje ko abo bantu bari mu myaka iri hagati ya 18 hamwe na 25.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi. Muri uyu mwanya noneho tubagezeho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Bakunzi b'ikiganiro ejo turabasuhuje kandi amahoro y'Imana be kuri mwe mwese mudahwema kutwereka ko turi kumwe buri gihe cyane cyane ku cyumweru. Tubahaye ikaze cyane nk'ibisanzwe ni mu kiganiro ejo ku cyumweru tariki yo ni ya 7 Kamena umwaka ni 2016.
Iki ni cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 8, iki kandi nicyo kiganiro cya mbere muri uku kwezi. Muri iki kiganiro mugiye kubana nanjye Doreen Dahumba na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge. Mu kiganiro ejo kuri n'uruhererekane rw'ibiganiro tumaze iminsi tuganiraho byose bivuga hanini ku makimbirane aboneka mu muryango. Reka tubibutse ko ikiganiro cya mbere cyavugaga ku gusiganira guha abantu uburere kw'ababyeyi. Icya kabiri nacyo cyavugaga ku guharira abakozi kurera abana.
Kuri uyu munsi nk'uko twatangiye tubivuga, turaganira ku myitwarire y'umwana bitewe n'ubwisanzure yahawe n'ababyeyi be mu muryango ndetse n'uko agomba kwitwara mu gihe yahawe ubwisanzure bwo gukora icyo ashaka by'umwihariko.
Ariko kandi turarebera hamwe ko abana badakwiye gukoresha nabi uburenganzira bahabwa n'ababyeyi babo. Ni mu kiganiro ejo ikinamico nyiramubande nayo turakomeza kuyikurikira muri iki kiganiro.
Mikaze mimwese mukomeje gukurikira gahunda z'ijwi rya Amerika.
Christe, uyu munsi mu gaseke ko ubutumwa tubafitiye ubuhe?
Uyu munsi byose biragaruka ku kiganiro ejo cyatambutse ubushize. Muribuka ko twaganiraga ku burere buhabwa umwana mu muryango, ariko by'umwihariko tukavuga ku babyeyi baharira inshingano zo kurera abakozi bo mu rugo.
Reka tutabatindiye rero, ubu butumwa tubuhere ku bwa Emmanuel uri Muhanga. Ati yo hari umukozi wo mu rugo inshingano zo kurera umwana bituma afata imico itari myiza cyangwa se myiza bitewe n'imico y'uwo mukozi umurera.
Undi mukunzi wacu Lazara ati umwana ukuze arerwa n'umukozi wo mu rugo kenshi na kenshi akurana uburere butari bwiza. Naho Gape uri Karongi aho ni mu burengerazuba bw'u Rwanda ati icyo kiganiro cyari cyiza cyane, muzagisubizemo. Gape urakoze cyane kandi tukwijeje ko nibiganiro byacu bitaha bizakomeza kuba byiza kurushaho.
Reka dukomereze ubutumwa bw'abatwandikiye ku bwa Jean-Claude Urirongi. Atabana bahawe uburere n'abakozi bo mu rugo usanga babyirukana imico itari myiza muri sosiyete. Ubutumwa bwanyu mwatwandikiye reka tubuhinire ku bwa Ivan Manirambona utwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook arirwo Ejo Youth Echo. Ati birakwiye ko umwana muto arerwa n'umukozi wo mu rugo, atariko biba byiza kumurekera umukozi wo mu rugo ari uko afite nibura imyaka 10 cyangwa kuzamura.
Mwakoze cyane mwese twabanye muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu.
Bye bye.
Bye.
Komeje gukurikira ikiganiro ejo, ushobora no kudusangiza ibitekerezo byawe unyuze kuri email yacu ariyo feedbackejo@gmail.com. Ndetse kandi ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Twitter ndetse na Facebook. Hose urahadusanga ugiye ashakira gukandikamo ijambo Ejo Youth Echo mu magambo afatanye. Mana
iki ni ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM. Tugiye kuganira ku myitwarire y'umwana mu muryango, niba bikwiye ko ababyeyi bakwiye guterana abana babo mu gihe babahaye ubwisanzure. Gusa abakunzi bacu inshuti mukuri iki kiganiro ejo, muri aka kanya mwakwibaza muti ese buri mwana niko agira ababyeyi? Hoya hoya si twakwirengagiza ko hari abana b'imfubyi ndetse ku babyeyi bombi.
Kwihangana biruta byose kandi burya siho ubuzima buhagararira. Gusa kandi hari n'abandi baba mu kimbo cy'ababyeyi bakita kubana ndetse bakababa hafi. Ari byo bituganisha ku kiganiro cy'uyu munsi. Ahanini tugiye kurebera hamwe uko umwana agomba kwitwara mu gihe aha ubwisanzure bwo gukora icyo ashaka n'ababyeyi.
Reka ikiganiro cyacu cya none dukomeze twumva icyo ababyeyi batekereza ku myitwarire y'umwana wahawe ubwisanzure n'ababyeyi be.
Ni kuri mikro ya bagenzi bacu David Hitman na Lazare Buregarege ni mu karere ka Ruhango.
Yoho umwana ubwisanzure ntumukurikirane bikamuviramo ingaruka. Wakwibwira ko yagiye ku ishuri kuko wamuhaye ubwisanzure busesuye ntumukurikirane ugasanga ntiyagiye ku ishuri.
Bimuviramo kuba ikirombe, akabaho nta muntu yubaha, akigira icyigomeke.
Make ubwisanzure budakurikiranwe si bwiza. Umwana umuha ubwisanzure ariko ukanamukurikirana nk'umurezi.
Abakobwa, icyo gihe wamuhaye ubwisanzure bwose ashobora kujya mu busambanyi agahuramo n'abagabo bakamushuka. Noneho ku gitsina hungu, iyo wamuhaye ubwisanzure bwose akabikirara, akinjira mu buryo bwo kunywa ibiyobyabwenge, akinjira mu busambanyi, aho akava yakuramo imico itari myiza.
Jyewe nyuranya nabo bavuga ko bimugira ikirara, ahubwo mbona bibasha kumufasha guhuguka mu mutwe, akaba yabasha kwitekerereza iby'ejo hazaza, akaba umugabo muri rusange.
Aba babyeyi turabashimiye cyane kubw'ibitekerezo bitandukanye bamaze kutugezaho.
Amategeko avuga ko umwana ari umuntu wese uri munsi y'imyaka 18, kuyirengeje wese afatwa nk'umuntu mukuru ndetse akaba yatangira no guhanwa n'amategeko mu gihe akoze ibyaha runaka.
Gusa niko ibi bisa nkaho hanze y'amategeko mu buzima busanzwe bitandukanye, kuko akenshi usanga n'umuntu ufite imyaka irenze iyi ariko kibiwabo akaba nagifatwa nk'umwana mu rugo.
Rero umwana ashobora kudakoresha neza ubwisanzure yahawe bitewe n'uko abayeho cyangwa bigaterwa n'abagenzi.
Mugenzi wacu Crispin Mizero yaduteguriye inkuru y'umwe mu bana batabashije gukoresha neza ubwisanzure yahawe.
Yego, reka twumve inkuru y'uyu musore, turagaruka mu kanya.
Wawe, papa wawe, umwe muri bo ntagabura kumenya uduco tumwe na tumwe ugenda uvukana.
Yakuze ari imfubyi ku babyeyi bombi, arerwa na nyirakuru, abana na mukuru we hamwe na mubyara we. Batuye Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali.
Ndasengimana Jean Baptiste.
Uyu musore w'imyaka 24 aravugana ubwitonzi, nyamara ntazibagirwa ibyo yakoze igihe yabagaho ntawe umugenga.
Amakosa ya mbere nge nakoraga ni ugukugendera ku bitekerezo byanjye.
Ndagira ngo duhurugere ndara mu ndukurikiye utumva. Kugendera ku bitekerezo byawe wabikoreshaga gute?
Iya liberty yanjye yampaye kugerageza bimwe mu biyobyabwenge, ibyo mvuze nkumva ko ari ibyo ntavuze nkumva ko bitari bikwiriye. Urumva rero byagiye bituma genda wiyumva kubera bya biyobyabwenge nagiye nkoresha.
Ibyo byose bikoraga rwihishwa mu 2012. Nsengimana wahawe ubwisanzure mu Kinyarwanda bibivuga neza ngo kwiragira ukicyura. Yibuka ko iyo saa 12 z'umugoroba zabaga zigeze izuba rihumbye, yafataga agapantaro ke keza n'agapira nuko akajya guhura n'urungano bagenzi be.
Isaha nyinshi nakundaga kwita yari saa 5 nakomanga kabyara kanjye, niko ne naraboneye ko kasoga nk'ari gugata umukuru wanjye yabaga ari serious kuntu nta nubwo yacaga kumva ibyo mvuye bo. Yambwiye ati nsigaye niyigira ikigenge.
Uyu mubyara we kuba nawe yaramufunguriraga muri icyo gicuku ni uko yamurushaga imbaraga, bityo agatinya ko mu gitondo aza kumukubita. Gusa Nsengimana avuga ko nyirakuru uherutse kwitaba Imana nta katagize ngo amugire inama, ariko ntiyamwumva dore ko yatangiye kwangirika.
Icyo gihe yaragize ibintu byo gutereta abakobwa, njye ninywera utuyoga kugira ngo tumare ubwoba, ngende byo nsingira urwego kuvuga ibyo ntekereza byenda bihinduka, nshyiramo urumogi ngo ntago ndi seriye ngo umuranywe inzoga ngo araseka cyane cyangwa se icyavuze akakigumaho, areka none umve serious, nshyiramo n'akamogi.
Kubera gukoresha ibyobyabwenge cyane bitewe n'ubwisanzure yari yarahawe, Nsengimana atangiye kumera nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe. Rimwe na rimwe akabona bakumubumba wa wenyine cyangwa akagira urwikekwe akajya ahora yikanga abantu. Gusa amaherezo y'ibyo byose yaje gufatwa mu nzererezi nuko ajyanwa kugororwa mu kigo ngororamuco Iwawa.
Nagiye mu ntangiriro mu mpera z'umwaka wa 2013 ubwo nigaga mu mashuri ya secondaire, niga muri section ya Ifeken wa gatandatu bakora cya leta, njyewe ndi aho ngaho.
Uyu musore kuba yarataye igihe kinini ni kimwe mu byo yicuza gikomeye. Gusubu ababajwe nuko nyirakuru wamureze kuva mu buto yatabarutse ataremera neza ko yahindutse.
Ibyo niyumvishaga nkiri mu biyobyabwenge narabihinduye, ubu none mfite kwiyumvisha nk'ibyo niyumvishaga mbere ntarabijyamo.
Uyu musore utarakoresheje neza ubwisanzure yahawe avuga ko byaba byiza ababyeyi bahaye ubwisanzure abana babo, ariko ababyeyi ntibaterere iryo bagakomeza gukurikirana iby'umwana bamo umunsi ku munsi. Crispe Mizero, ikiganiro ejo inyamirambo.
Murumva ijwi rya Amerika.
Niko, zimwe mu ngaruka uyu musore yahuye nazo harimo no guta igihe. Reka tumushimire kubwo kudusangiza uko yarabayeho, bibere n'abandi urugero mu gukoresha neza igihe cyabo mu gihe bahawe ubwisanzure n'ababyeyi babo.
Reka dukomereze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kubuhamya na bamwe mu rubyiruko badusangiza uburyo bahabwaga ubwisanzure maze bitewe n'uko babukoresheje bigateza amakimbirane hagati yabo n'ababyeyi. Ni mu mujyi wa Kigali, Tabara Pacific yarahatubereye.
Kuwimana Nadia, njye ibyo bintu byambaye nimara kugira imyaka 20, ababyeyi banjye bambwiye ko nakuze ubu nkwiye gutangira gukora ibyo nshaka, ariko nkabikorana ubwenge n'ikinyabupfura. Ariko kubera za gahunda nagiraga n'abandi bana bagenzi banjye, natangiye kujya ntaha ntize, ugasanga nashwanye n'ababyeyi. Rimwe natashye ari saa 7 z'ijoro, nuko papa biramurenga cyane biramubabaza nkubita urushyi, nanjye ndamurakariye kuko numvaga ari uburenganzira.
Nitwa Nitegeka Aimable, mfite imyaka 21. Nge papa akimara gupfa, mama yabaye nkundeka ntangira gukora ibyo nshaka, natahira igihe nshakiye nk'abandi, ugasanga natashye nasinze. Ibyo byatumaga humvikana nawe kuko nge numvaga ari uburenganzira bwanjye, ariko we ntabyo.
Nitwa Mauro Sandrine, mbara n'ababyeyi banjye bombi. Mu by'ukuri mbona tutamenyanye neza bitewe n'uko batama uburenganzira isanzure na bagenzi banjye. Imyaka 23, ariko usanga nyiri umwana wo gusaba uruhushya rw'ahantu hose nkeneye kujya, nagerageza kugenda narusabye ugasanga twabipfuye.
Nitwa Hitayezu Felix, maze kugira imyaka 22, ariko mu rugo usanga nta mwanya bampa wo kwisanzura nk'abandi bagenzi banjye. Usanga iyo ngiye muri gahunda zanjye nkagerageza gutinda gutaha, usanga bashaka kumeza hanze y'umuryango ngo naje nyuma ya papa.
Bakunzi bacu rero, mumaze kumva abana bahabwa ubwisanzure ndetse n'abatabuhabwa. Bityo rero mbona gukurikirana abana nyuma yo guhabwa ubwo bwisanzure bifite akamaro. Garambe François nawe yagize ati, umwana ni umutware.
Dorine, tugeze muri wa mwanya twese dutegerezanya amatsiko turi benshi. Ese kuri uyu munsi byifashe bite? Ni umwanya w'ikinamico nyiramubandi.
Derukana Mbegeti na Gakuru bacura umugambi wo gukora ikosa ngo babahe igihano cyo gukora mu biro bya diregiteri. Ese byarabashobokeye? Kurikira iki gice.
Yewe ga papiasi we.
Yego soro.
Uziko neza neza mbabaza nkuru yabanze pepe pepe.
Narava kwizima.
Wa muhungu wa Gatsimbanye. Sha. Aramutsavuye muri gereza. Sha. Neza neza aradufatanya na se baratumara.
Yo gasoronga. Ni nayo mpamvu tugomba gukora ibishoboka byose agaheramo.
Oya nibe.
Buriya twahaye amakuru abashinzwe umutekano ko acuruza urumogi ari nawe uruzana mu nkambi. Nibidafata ubwo no gushaka ibindi.
Mwishwa wanje mbabazi se yankundiye sha. Kwamaze kunkurura abanzi mu rugo iwanje. Dore ejo bundi yagiye kumugemurira. Sha. Ibiryo ndabimena. Sha ndabimena mbimarira hasi.
Nanjye nabimena.
None ubu ngubu sha ntakidoda yirirwa arira kandi kiriya gihungu kiranshaka.
Ntubyumva se?
Kishaka kunyica kuko nta kuntu naba mfitanye ibibazo na se. Isi ari umwanzi gica.
Eh?
Eh. Ngo ankuye kundeshwa ku mukobwa wanjye atari agahanga kanjye ashaka.
Aha.
Eh.
None soro. Turabigira gute rero?
Eh nanjye sha.
Kaho gatsimbanyisha wasanga azakoreza numwaze kakwirenza.
Ariko papia. Nta kindi turugomba gukora. Uretse gusaba abayobozi b'inkambi gushyiraho za bariyeri. Bariyeri ikumira abantu bava hanze y'inkambi. Umuturage wese uvuye hanze y'inkambi yarwejuru. He? Sha yagera mu nkambi. tuka mukubita sha zikamwumva
uziko uwo mugambi ari wosoro
mugambi wa kigabo
ariko se nanone tubisabye bakabitwemerera kandi ibintu byinshi byunganira imfashanyo tubigura hanze bizagenda gute abana se biga hanze y'inkambi nabo tuzababuza kujyayo
abana biga hanze bo bihorere ubundi se baba biga bigi biki tuzaba kusanya mu nama bose tubibumvishe kandi niba tabyemera bazabireke papia icyo ni igitekerezo cya kigabo aho mu tugomba kugiha umugisha
mpuru umwana wanjye Yusufu ntimuzankira nimutazana imari yanjye aho bigeze nibyo mwirirwa mumbwira ngo mwayishyize mu bikarito ngo barayitwara ibyo sinkibyemera mugomba kuyizana byihuse kandi
n'ukuri ntabwo twakubeshye mama Yusufu ubu se koko twakubeshye rura rumugi tukarugira dute koko
Gaku nta soni ufite sinababujije kubyita mu mazina kandi gakuru mbona weho utari shapu nka mbegeti nababwiye ko mujya mubyita gigabyte muranyumva ariko buriya muzi ko mwafungwa nta nubwo mwakangisha ko muri abanyeshuri cyangwa abana
kuze mama Yusu twakoresheje amayeri yose ngo dukure zira gigabyte kwa director ariko byaranze n'ukuri kw'Imana
ariko byanga bite sinababwiye ngo duhe umupuranto kantu kagashimwe babikureyo nabyo bikabananira kose
erega mama Yusufu nabyo twarabigerageje biratunanira turatinya ahubwo ashaka kudukubita ngo tumuhamagare ikira
ikintu gitangaza ubwo rero mumenye ko iriya mari yanjye kuva ikiri muri kiriya kigo cyanyu bishobora kuvamo ibibazo ngiye kubaha amafaranga muyashyira umupuranto cyangwa ni materi maze mubikuremo
abana mwana wanjye
ndakumva mama
ko mboni iyi burigade batari kukurekura wahamwe n'icyaha kuko burya wacuruza urumogi
arega mama nababwiye kuva kera kose ko njyewe ntacuruza urumogi
hanyuma
uwakubwira ko ntanaruzi
ngombeke
ariga ntabwo kuba ndi hano kuri burigade bivuze ko icyaha kimfata baracyari mu iperereza
ariko se gukomeza guhakana ngo ntago wacuruje urumogi ahubwo urabona abapolisi baribeshye baza kugufata gusa nta makuru bafite
nabo bakwibeshye
ko abasore b'iki gihe utamenya amayeri yabo ubwo wowe uba wumva uzava muri aha ngaha kuko uhakana icyaha
none se mama uragira ngo mbigenze nte koko
amvara emera icyaha usaba imbabazi nyine bakurekure
yeah.
Urashaka kwinyirangira nka so ubu se urabona ibi bibazo wowe na so mwashyizemo nzabivamo nte koko
mama njyewe nemera icyaha ntakoze ubwo se naba ntandukaniye n'abariya bambeshyeye
ubu se ari ukwemera icyaha utaragikoze bakakurekura no kutacyemera ugaheramo urumva ntacyo wahitamo hagati aho kudashobotse
turagira ngo rero turebere hamwe ibindi bikorwa by'amahoro dukwiye gukora
gakuru rero hari utudiru yagiyemo ariko ndaza kumuha ubutumwa bw'ibyo twavuze
urabukoze cyane mbege
ahubwo se ya gahunda ya defile de monde yarapfuye burundu
aha
minyo
we
kwa mutera umwuga we byarangiye yanze neza neza
shambege byarapfuye ariko turacyareba ko twabona abandi batera nkunga ariko igitekerezo cyo kiracyahari pe
ntakundi none se mwaretse tugategura amarushanwa yo kwiruka ku bantu bose tugasaba umuyobozi guhemba abasaba abambe natwe tukabonera amahirwe yo gutanga ubutumwa bw'amahoro muri iryo rushanwa
mbege urakoze cyane ku gitekerezo cyawe utanze pe ndagikunze gusa nyine dukwiye kurebera hamwe abantu kibakwiye kwitabira iryo rushanwa
cyakora igitekerezo ni cyiza cyane pe abaza mu marushanwa ndumva ari abantu bose ahubwo bakorera hehe we
mureke rero mbere ku kuntu twapanga
ngaho tubyire
ku buryo bamanuka ruhizo bakazenguruka inkambi yose bakanazamuka kagasozi ko hepfo y'ivuriro bagasoreza ku marembo y'inkambi
ariko koko bazajya bagera hari igihaha cyavuyemo pe none se mbege ubwo koko ko icyo gitekerezo numva gisaba mikoro amafaranga tuzayakura
ariko
ariko siko nkanze wa mukore
ukonda gukanze
utankangaze ubusi ubanza kwivugisha nkamenya ko ari wuje koko ukareka guhita winjira ubu nubona ko utumye umutangiye kwinjira mushwara tagura kwitama koko
urakushwara atuye
utanjwa tagura
siko gushwara atuye de
ni warebyese
ariko rero naho urandenganya
urandenganya
ubwo se wumvaga ari nde wundu kinguye koko
wumvaga ari nde kinguye ese ubuzi ko mukanya numvaga ibirenge by'abantu bazenguruka inzu bazenguruka inzu maze nsohotse mu mutiba ruko numvishe bitakizenguruka ngorora umugongo none se ubundi ko narinze kuri uzanye abana nkambonuje wenyine
simbanye nawe ntugasetse
ariko nsetse
muzana se njye mfite ubuhe bushobozi bwo kumukura muri brigade kuna namubwiye ngo akwiye kwemera agasaba imbabazi none akaba yatsembye ngo ntiyakwemera icyaha atakoze
ubundi narabivuze uriya muhungu wanjye yatangiye kuba igicucu aho atangiye kwambarira imyenda dozwe n'uriya mukobwa wo mu mpunzi
oya ibyo ntaho bihuriye
bitahurira se ahubwo se wamubwiye ko agomba kuza agacuruza kugira ngo mbone uko nzishyura biriya bintu nangije
yananiye rwose
yakunaniye
nako ntagize ngo ase
reka reka reka
yewe nanamubwiye ngo se asigaye yituriye mu mutiba agerageza uz'umucunguru umutabare numva rwose ntashaka kwemera icyaha
yaba data we nimunyumvira abaho ubundi umuntu ucuruza bamuheza mu buroko gute koko umusoro ufite imbaraga kandi ngo rero
ndakumva
nkubwire
ndiko kumva
fata umupolisi urahasanga nurangiza umuyamupfumbatize mu ntoki maze andekurira umwana gira vuba kandi
ntabwo nabishobora rwose
niko bimeze
None se Shambege mwize iki ko nge ntari kwinjira n'amafaranga mu musufu mu kigo
ni byinshi sana ariko muri club abijuru na minyoni bambajije aho wagiye
kagirimo
mbabwira ko hari utudiru wagiye wabonye kuhisha y'amafaranga ya mama Yusufu neza neza
umva
wayahishe
nabanje gucukura ubwa mbere ngo nyahishe ubundi nikanga wa mushumba dubiri uragira inka zo kwa Manase ngira ngo yambonye mba ndayimuye nibazaga nti iyo nemera nka yazana ku ishuri n'undi
sha isomo twabonye ryo kuzana ibintu ku ishuri ariko gako
ndakumva
dukwiye gufata icyemezo cy'ukuntu tugomba kuva muri iki kibazo
nibyo nukuri
ubu tuzaha animateri ruswa koko
nibyo nibaza none se mbegeti we koko urabona tukabigenza gute kubona umugore akaze kumariye
urumva babihingutse imbere animateri koko ugatinyuka ngo akira amafaranga ngo uzanzanire ngo ibintu biri mu gikarito ngo kwa direkiteri yakwirenze tekereza asanze ari urumogi
none ko byarangiye nemeye kuyazana ubwo mama Yusufu twamubwira ngo iki
sha
oya sha ntukagire ubwoba reka tujye gukomanga kwa animateri tubimubwire
aba bana bashaka gutanga ruswa kwa animateri se aho arayakira ubutaha ntuzacika iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji Benjamin
mu bikombe byose by'u Rwanda hano mu karere k'ibiyaga bigari
Umunyarwanda yagize ati akaryoshye ni gahora mu itama bityo rero natwe turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi
gusa mbere yuko dusoza reka tubibutse ko twaganiriye ku myitwarire y'umwana mu muryango bitewe n'ubwisanzure ahabwa n'ababyeyi twibanze cyane cyane ku kurebera hamwe ingaruka ku myitwarire y'umwana mu gihe ahawe ubwo bwisanzure twabonye ko ubwisanzure buhabwa abana bushobora kuzana ingaruka ku babuhabwa ndetse niba koko ababyeyi bakagombye guterera iyo ngo nuko bafite uburenganzira
Mwimwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefone ikurikira 0784128232 cyangwa se 0728028232
Ikiganiro ejo ni buri ku cyumweru saa 11:05 za mu gitondo, saa 2:05 ndetse na saa 11:05 za nimugoroba.
Reka dusoze dushimira mwese mwadukurikiye aho muri hose mu bice bitandukanye no mu mirimo itandukanye.
Dushimire kandi bagenzi bacu badufashije gutegura iki kiganiro. Doreen Dahumba niwe mwabanye muri studio ndetse na mugenzi wanjye
Nicole Muziranenge
naho Roger Nigena niwe uruhagaraye iki kiganiro
naho ubutaha mu kiganiro ejo cy'ubutaha
umwana mwahana we naramubonye ndamutangarira yarana
muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugejejeho ikiganiro ejo. Umwanya rero ukurikira n'uwikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri